SBS Radio.
E whālinga mai wasa auni le whainga mālo i Turkey o sofa ia ma whāoa ele ele o Suria, le ana puipuia ma vaava ia vanga au wa tangata Kurdish ma le military a America. Peitai o se whātonunga le peresetene o America Donald Trump, e tō e se a mai le vanga au a America ma ia ele ele i leitu i mātu o Suria, o loo vaai ia inisi o se whātanganga lea mai le peresetene i le whainga mālo i Turkey, e urufale ma lātou whāoa ia ele ele. O ele ele iana umia le whaala putuputonga terorisi le Islamic State aina whaato ilaloina ele vaenga auso o whaatasi a Kurds ma America. O ele ele foi nei olo iei le nofuanga olo tōla wapiai masa i di lafitanga iei le toa tele o tangata na sosola mai le taua i Suria e au fia i fafine ma tamaiti au se talia o ta ito olua ma whanaua fita fita o le Islamic State. Walipati mai le afia finei le anga i atu o le vanga aua Turkey i le tua o i Masuria. O le fafita auli mo le vanga aua tangata Kurdish, ona e ui na taufa atasi ma le vanga aua America, ai o le vaai iai le whainga malo i Turkey, o tangata Kurdish malalato vanga au o se faala potopotonga terrorisi. O lo malo si faitionga o le peresetene o America Donald Trump, ilona tu ulafua ina o tangata Kurdish ma le vaenga aulea na taufa atasi ma America le Syrian Democratic Forces. E le angata ina faiti o ina inisi o atunu uepe o Peretania, ai whapena foi i le loto i fale o America lava. I Seattle, na saunua le fafonga fetalai o le maoto sui Nancy Pelosi, ua faalata ele peresetene se tasi o paanga a America.
He has demonstrated once again to the world and to our allies that we are not a trusted ally.
Nancy Pelosi. Na saunua se tasi o fai fe au taalai i lungo le televise i America o se tasi e maalosi ilo na langolangoina o le campaign a Donald Trump le alii o Pat Robertson. Na te leta lia ina le faaiunga ua faia ele peresetene.
The President of the United States is in danger of losing the mandate of heaven if he permits this to happen.
Peitai, ele o maluelue ai le tulanga o le peresetene o America Donald Trump.
At some point we have to bring our people back home. And that's what we're doing. That's what we're doing.
It is a firm decision, sir.
It's always a firm decision.
Ua whaamao ni amai ele whale paepae se asia singa le peresetene o Turkey, Recep Tayyip Erdogan i America, i le aso se fulu malatolu o le masina fau le masina o Norema, i se vala aulia whaapitoa na ave iai ele peresetene o America Donald Trump. O le reporti na whaamao popoina e Lydia Feng, mo le SBS News.
sbs.com.au